Ba 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 ba.
Tangi o te kōre mako, he ahatana e kōrero. Ka huri taku aro ki te whakarongo, ki te marama I te waiata. He waiata whaka o ki mahara, he mea haura nei timatanga. He ahatana e kawea, waiata mai, waiata mai.
Tuaro te wa mai te titonga o toku waiata.
Toa I te toa taki tahi engari he toa taki tini E hara taku toa I te toa taki tahi engari he toa taki tini Kua roa te ua mai te titonga o toku waiata Kua rono aho I ngā waiata o au tupuna
Over the melting sky We bring our lullaby Good morning and good night To our story Over the melting sky We bring our lullaby Good morning
Taki tahi engari he toa taki tini E hara toku toa e toa taki tahi engari he toa taki tini E hara toku toa e toa taki tahi engari he toa taki tini